ndabasuhuje bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mukurikira ikiganiro muri sanga hano i Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Gahunda irakomeje kuri uyu munsi. Tugeze ku kiganiro cya karindwi tuvuga kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu gihumbi 1973, kudeta yakuyeho Repubulika ya mbere yimika iya kabiri. Umusogongero, reka mbanze mbashimire cyane mwese. Benshi, ndavuga benshi muri mwe mwaratwandikiye, abandi mwaratelefonye. Ntitwabasha kuvuga amazina yanyu yose n'ubutumwa watugejejeho kuko isaha ikiganiro yose yahita irangira tutabahetuye. Gusa mwese murashimangira ko gutega amatwi umuntu nkawe no kumva akababaro ke, gushyira imbere ukuri, gufasha mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, ibyo byafasha Abanyarwanda kutongera kwishishanya no kwikangana. Murabishimangira ko byabafasha bose kwisanga mu rwababyaye, bakavana kivandimwe, bataryana, badahemukirana, batagambanirana, baticana. Mu kiganiro cy'uyu munsi turongera kwakira ubuhamya bw'abagize ibyo babona cyangwa babonye mbere cyangwa se nyuma y'inkiko y'ubutegetsi bwa Repubulika ya mbere. Mbibutsa mwese gusa ko ukuri ku byatubayeho nk'Abanyarwanda ariko Radio rya Amerika ishyira imbere kuko niyo soko y'amahoro n'ubwiyunge. Radio yacu, radio yanyu, ijwi rya Amerika ntikimanza, ahubwo tugerageza gucukumbura kugira ngo ukuri kube isoko yo kumenya no kumvikana. Tutubakiye ku musenyi bitaro kugoreka ukuri kandi kwigaragaza, kuko iyo nta kuri kubonetse hari igihe ibyo umubyeyi yakoze bishobora kuryozwa uwo bashakanye cyangwa se abana be. Si ngombwa gutegereza imyaka 50. Dukomeze ikiganiro mpereza ijambo mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana ukibagezaho. Veniste, mikoroni yawe.
Ndagushimye cyane Etienne Karekezi, nongeye kandi kwa ikaze mwese inshuti za radio yanyu ijwi rya Amerika. Muradukurikira kuri FM mu Rwanda ku 104.3 no kuri FM 88.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri Facebook, YouTube no kuri internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu vyowe akadomo.com. Mubifashijwemo n'abatumire bacu muri iki kiganiro muri sanga murumva kandi gashya ko Perezida Kayibanda yaba yaranze ko kudeta muri 73 iburizwamo.
Uyanze ko amaraso ameneka yaravuze ati mwebwe mukoze igihe mu mutego ukomeye cyane.
Murumva ukuntu umwe mu bapfakazi yimwe uruhushya rwo kujyana umwana we kwa muganga,
umwana aza kwitaba Imana nyuma y'amezi atatu umwana we kwitaba Imana, nibwo mama yabonye ibaruwa imubwira ko ashobora gusohoka nta kibazo azajya kuvuza umwana, nawe abasubiza ko atagisohotse kubera ko uriya yagiye kuvuza yarangije kumukingura.
Hari n'icyakomeje guteza urujijo kugeza ubu ifatwa n'ifungwa ry'uwari Minisitiri w'Imari Fidele Nzanana. Yafashwe ryari kandi nande afatirwa he? Ni mu kanya. Bamwe mu bana b'abanyapolitiki bafunzwe babayeho ku buntu bw'Imana n'inshuti.
Abenshi twize serari artisanali, bashiki bacu bize complementaire familiale na za foyer sociale.
Turarangiriza ku buhamya bw'uwari mu rukiko Perezida Kayibanda n'abakoze muri leta ye baburana kandi basomerwa.
Abantu baherukaga kubona le premier juillet muri jardin presidentiel muri reception kongera kubabona bambaye imikara cyari ikintu kitoroheye umutima w'umuntu.
Izo nizo ngingo nkuru twabateguriye muri iki kiganiro muri sanga.
Muri sanga Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Nabibasezeranije mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo abaduhamagaye batubwira ko hari icyo bifuza kutwunganiraho. Hari nabo twahamagaye kubera ibibazo mwatubajije mwifuza ko twabashakira ibisobanuro. Ni muri urwo rwego bamwe mu bumva ijwi rya Amerika badusabye kubashakira ibisobanuro kuri kudeta yavuzwe hano muri iki kiganiro uko yaburijwemo ku itariki ya 19 Gicurasi umwaka w'1993. Abavuzwe ko baba baragizemo uruhare rukomeye muri icyo gikorwa ni uwari Lieutenant Apollinaire Bikorimana ubari mu gihugu cya Senegal na Lieutenant Christophe Hakizabera ubu ubarizwa mu Bufaransa. Christophe Hakizabera ari kumwe natwe ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Vinicius Nshimiyimana kandi ndasuhuza n'abakumva bose ku ijwi rya Amerika.
Nk'uko nabivugaga mu kanya rero iyo kudeta ivugwa ko yari igombaga kuba mu mezi yabanjirije ukwezi kwa 7/73 uwo mugambi wabayeho.
Twari dufite amakuru ko ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 5 hari kudeta yagombaga gukorwa bitozwe n'aba ofisiye bamwe barimo ba Kanyarengwe ndetse n'abari izinde bamanira guha, ariko nyine Perezida Kayibanda we ntabwo yabyemeraga. We yavugaga yuko nta kudeta yakorwa Habyarimana atabirimo, akatubaza ibimenyetso by'uko Habyarimana yaba biri inyuma, ibimenyetso tukabibura. Ariko nkatwe ba ofisiye nyine uko twari tumaze kubineka twabimenye, dufata initiative kuri abajene dosisi dufata inisiyative yo kugira ngo nibayikora tuyiburizemo.
Ariko buretse gatoya bwa Ntakizabera muri 73 uri Sudietna uri kumwe n'abandi bariyetna, abo bariyetna muburizamo kudeta mute?
Ntabwo byari bikomeye kuko ikintu très important ni uko uba washoboye kuba ufite abatuzofisiye bari muri za unit kandi n'abasirikare. Urumva rero twebwe twafashe initiative antakojene zofisi kuko twarahiriye kurinda Repubulika y'u Rwanda n'inzego zayo. Twebwe rero duhitamo dufata umugambi ibyo kugira ngo uyu kudeta tuyiburizemo. Ngo gukore kudeta i Kigali yagombaga kuba afite sa disposition les troupes zishobora gukoresha bita bouclage y'umugi zifata les points stratégiques. Unité yashobora kubikora rero yari imwe yari escadron de reconnaissance yategekwaga na Kapitaine Gasake icyo gihe ari muri sejuru mu Bugesera. Kubera iki? Kubera ko hari tension hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mu Bugesera hari impunzi nyinshi cyane zari zarahunze ubwicanyi mu Burundi. Noneho rero boherezayo eskadro kuko yari ifite intwaro zikomeye n'ibiki kugira ngo irinde izo mpunzi, irinde n'umupaka pour contenir Abarundi. Urumva rero kugira ngo kudeta ishoboke niba kubikora eskadro itaje. Noneho dufata initiative tuti eskadro niza turayibona nizigira ngo ujye za point strategique twebwe i Kanombe on s'était préparé kuko naho hari imike nayo ikomeye bitaga compagnie d'appui yari ifite intwaro za rutura zishobora guhangana na za blend. Noneho ubwo rero abo bari pre n'abandi basirikare kuko iyo eskadro ibuje ikaza twari guhita dufata ikigo cy'i Kanombe coup d'etat tukiburizamo kuko muri eskadro kandi dufitemo n'abasuzofisiye bo muri sidi n'abandi bose urebaze deja kontakte. Ntabwo bari no kurezista cyane kuko abo muri noru ngira ngo harimo nka kuri burenda 5 icyo gihe zariho imwe yari ngira ngo muri reparasiyo muri base kuri izo 5 abantu bo muri sidi abasuzofisiye bafite kudupiyesa ngira ngo bari bane cyakora ibyo wazabibaza nkagasakewe kuko ni umuvugisho ku rwego yabikubwira. Urumva rero twebwe kugira ngo noneho rero turayitegereza eskadro ntiyaza itaje rero abasirikare basura mu bigo badusura mu bigo ibyo byari byagaragaye byamenyekanye nyine ndetse habyari na prime gatumize inama yarakaye cyane yaba ofisiye noneho hashyiramo na komisiyo d'enquete. Komisiyo d'enquete yarimo kapitene Mutabazi na kapitene Maniragu. Nabaza abantu benshi cyane nge ntibanambaza nge bambaje na nyuma se banambajije Simba bambashije cyo gihe major Simba. Nimubwira ko twebwe twafashe initiative kugira ngo tuburizemo za manevre kizize ya destabilize mu pays n'iyo we n'udutsiko kw'abantu abo twitabira BCDC Maigare.
None se uravuga yuko mwabibwiraga Kayibanda akababwira ko nta kudeta yaba Habyarimana atayirimo. Habyarimana yaje gukora kudeta gute avanaho Kayibanda kandi Kayibanda yariziraga ko atashobora kumukuraho.
Icyo ni cyo kibazo nyine kiri ko Kayibanda yizeraga umuntu witwa Habyarimana cyane akizera ministre de l'interieur se batwara cyane kandi Habyarimana yari afite za mpaye zose kuko niwe wari ministre akaba chef d'état major w'ingabo na police na sirote yose yadepandaga ya ministere de la garde nationale. Icyo gihe umukuru wa sirote batarakwa ku detail yari Kanyari ngo nuko baje kumuvana mu nyuma bakamwereza mu mashuri. Urumva rero Daboro ikintu gihari bagomba kumenya ni imvururu zabanjirije ibyo byose mu mashuri. Izo mvururu muri Saint André birukanyemo murumuna wanjye bamwirukanyemo ngewe nkoresha agashuti n'ibiki noneho mpamagarwa na directeur w'amashuri Padri Gofi njyana n'abasirikare tugezeyo ambonye atahubwa ati n'umusuze mu ishuri ubwo bakubonye baritanga ndaje kumubaza ambwira yuko information bafite ibyo bintu ubi inyuma ari Lieutenant Colonel Kanyarengwe. Ibyo bintu Kayibanda information twazigeje kuri Kayibanda bigaragara n'ibiki we avuga ko bazakora nkete avuga ko abaza Habyarimana nyuma ministre Menane atubwira yuko ngo Habyarimana yamubwiye ko agiye gukora nyari ku Kayibanda we yagira ngo Kanyari ngo bahite bamufata ahubwo nabo bandi Habyarimana ngo amubwira yuko agiye gukora nkete bakandinyaho bari kumwe bose kuko bafunze Kanyarengwe bataramenya abo bandi bashobora kumena amaraso. Urumva Kayibanda rero arabyizera arabyemera ariko nyuma tuza kubona ko hari ibyo cyabaye mbere y'iyo byarudizimiho muri dirine bakora mitation kandi mitation zakorwaga nande amakuru wari jes rubuga aracyariho bakoze mitation ubwo ngere nagiye ibyumba kubaki nubakishaga nari mfite chance de batiment militaire ibyumba mu kigo cy'ibyumba cy'abapolisi noneho mbona kapitene niyo yita araje azanye izo za mitasiyo zose azifite noneho rero arambwira ati dore ibyo basundukise bameretse atabona izo za mitasiyo zabaye bari bagiye bandika n'ikaramu imbere y'umusundukise wese bavanye i Kanombe bavanye i Kigali babohereza kure mu Ruhengeri i Cyangugu i Kibungo mu Mutara noneho basanga abo bawufisiye bose b'abanyenduka dove bava muri Gitarama Kibuye Butare bose abari i Kanombe n'i Kigali bari babavanye babohereje muri za Ruhengeri Gisenyi Cyangugu Kibungo no mu Mutara noneho abantu bavuka muri Gisenyi na Ruhengeri basuze ofisi aribo bashimbuje abo ngabo aribo bazanye muri Kigali ubwo noneho tujya kwa ministre Minani ubwo niyo turanamusoro navuga ati ngise byerekana ko izi ngizi za mitasiyo ntizakorwa chef d'etat major atabyemeye ubu se ntibigaragara ko noneho na Habyarimana kudeta abiri inyuma Minani anyura mu cyanzu mu gikari aragenda adusiga iwe ajya kwa Kayibanda nyuma hafi y'iminota nka 40 aragaruka atubwira yuko Kayibanda yahamagaye Habyarimana Habyarimana akamubwira ngo izo za mitasiyo zakozwe na Serubuga we Habyarimana atabizi.
Ariko Serubuga ibintu byose ni Serubuga ibintu byose ni Serubuga. Serubuga yashoboraga gukora ate?
Minani yavuze ngo ni Serubuga. Twebwe turabyanga tukindi bishoboka. Ntabwo Serubuga nubwo ari je ntashobora kumita les officiers chef de état major tabiri. Minani aravuga ati Kayibanda yavuze ko ari kwa Habyarimana mu bwiki. Tino ahubwo usubirayo umubwire. Ariko noneho Minani atubwira ko na Kayibanda nawe ngo yahagaritse izo za mitation wabwira Habyarimana yuko ntabwo ari igihe Burundi n'u Rwanda bareba na ingwe ngo sone paroma do chambarder les unités kuko ngo nibyo ngo bigabanya efficacité combattante y'izo za imite ngo do limitation zose zire zihagaze ako niko gatoti tambere kari kanje hagati ya Habyarimana na Kayibanda ariko Kayibanda agahora nyewe ari prida ubwo dukomeza natwe kubikurikirira hafi bize nk'inyanza kwa ndakaza ndakaza yambwiye ati hari amashuri batangira abantu bavuga ibutari bajya kudestabiliza mu yandi mashuri hose ngo yohereza telegramu mu leta majoro asaba instruction ya se abakarite mu bantu bavuga ibutari bakaba bagiye mu mashuri gukwiza akajagari mu mashuri muri za gitarama ahandi hose ngo ategereze instruction ntibazimuha arabareka abanyeshuri bahita batagenda ubu ibyo byose biba byerekanaga yuko hasbeti iyo byanarije inyuma usanga ibyo byose barateguraga ibintu ngo baranderote guverinawe noneho nibakora kudeta bazabone ibyo bahita Kayibanda ibyo tubisobanura minani avuga ko bibwira Kayibanda tubisobanura nyiribakwe niyo akora nabyumva
Christophe Kizabera mwashoboye kuburizamo kudeta mu kwezi kwa gatanu ariko mu kwezi kwa karindwi nyuma y'amezi abiri gusa ntabwo mwashoboye kuburizamo iyabaye ku itariki ya gatanu Nyakanga mwari muri he
oya kutayiburizamo urumva Kayibanda yari yaranze toute resistance toute opposition urumva ro 19 ko twaraje abasirikare hanze Kayibanda we jara murakaje kandi nabwo nta nicyabaye kuko escadron yaje yiza nibwo byari kugaragara niba twayiburijemo cyangwa tutayiburijemo Habyarimana yaraye mu muntu uza yaraye mu Bugesera ntabwo yaje escadron yaje ngo gira abarwanda noneho nyuma yabyo Kayibanda arakwihanangiriza aratubuza noneho nta kintu twakoze kandi na kudeta ibaye uzarebe nta ofisiye n'umwe ubu nta gitarama cyangwa ahandi wigeze yanga amategeko amabwiriza bamuhaga
ariko se Kayibanda yangaga yuko muburizamo kudeta abahizihe mpamvu zigaragara
yanze ko amaraso ameneka we yanze ko amaraso ameneka yaravuze ati mwebwe mukoze ati iyo bamugwe mu mutego ukomeye cyane mwebwe muvuze ko mugiye kuresista byanze bikunze amaraso mwa Rwanda atari kugira ngo bigende gutyo muzareke abo barutema Yezu we ntiyakoreshaga abakiga ati muzareke barutema Yezu bagufate bafate igihugu nibashaka bazatwice batumare nibyo twumviye iyo mpamvu ubona kunze twavuga ngo yabaye mu mahoro nta resistance yabaye ntaki kuko Kayibanda yari yarabyanze completement nicyo gihe mu gitondo yabakunze taroseka Kanyarengwe yaje na kajugurwa twawe na Rietora Muganamfura we ajya mu biro kigarana na Muganamfura hanze ndabaza ese manuka nari kompanyi mutara tuze kwepuza kuri kude tati tuve tutu ati rakira ati Kayibanda yarabyanze n'ibiki byose ati ubutegetsi n'uwawe utanze ati byihorere hari resistance yigeze iba nta kuko Kayibanda niwe wabibujije na n'ubu ndabimushimira Kayibanda yerekanye ikintu gikomeye ubushishozi urumva ubushishozi bukomeye cyane yerekana ko yakundaga abanyarwanda bose ntabwo yashatse ko hagira amaraso n'ikijojo na kimwe cyameneka
Christophe Hakizabera ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika
murakoze cyane
Washington Ijwi rya Amerika
Kudeta muri 73 imaze kuba ntabwo abayobozi bakwanaga na Perezida Kayibanda bose bahise bafungwa bagiye bafungwa urusorongo kugeza 73 irangiye ndetse no muri 74 bari bagifungwa bamwe bagaruwe ku kazi ariko nyuma baza gutabwa muri yombi niko byagendekeye Stanislas Ndahimana wari umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'ubucuruzi yahawe akazi muri Minisiteri y'ububanyi n'amahanga nyuma ya kudeta nyuma za gufungwa umuryango we urameneshwa ucirirwa muri komine kimwe na bagenzi be ariko afite umwihariko yishwe afite imyaka 28 muri iki kiganiro natumiye umukobwa we Clarisse Ndahimana ari mu gihugu cy'u Buholandi ikaze neza ku Ijwi rya Amerika
murakoze cyane kunyakira
nagira ngo ubanze utubwire amavuko y'umubyeyi wawe Ndahimana Stanislas ni 73 yakoraga iki kudeta yasanze ari he
papa Ndahimana Stanislas muri 33 yari directeur general muri Minecom no kudeta ikimara kuba ntabwo barisa mufata ahubwo bambindurire umwanya bamugira directeur general muri ministeri ya coopération ahita banamuha mission aza muri Amerika yahamaze amezi atatu
yaje gufatwa ate byagenze gute
nuko nyine yagarutse avuye hanze muri mission bakomeje kujya bamushyira muri za interrogatoire bamubaza bakamurekura bakamubaza noneho ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu muri 1974 rigizine yaramutelefonye aramubwira ngo aramushaka papa aragenda aramwitaba agezeyo yahise amufata amufata ngo amukyogeye ngo muraza ariya muri prison Kigali muri 1930 noneho bukeye mu gitondo ngo nibwo yamujyanye muri special mu Ruhengeri
Dizinde aramwijyanira ubwe
yamujyanira
bafashe papa wawe icyo gihe mama wawe we ari he mwebwe muri he
icyo gihe bafata papa hari kuwa mbere kuwa gatandatu ku itariki ya 9 mama yari muri clinic kuko yari amaze kubyara umwana muto nyine papa yasese twebwe twari mu mazu twebwe twabaga nyine I Kigali mu mazu ya leta twari dutuye hara ku Kicukiro
ubanza umbwire mama wawe mbese we ko yari amaze kubyara bashoboye kumugumisha mu nzu ya leta kugira ngo abanze atore imbaraga
oya ntabwo bamuretse kuko mama yakoraga muri caisse de parigne ubwo nyine avuye mu bitaro yaraje aza muri Kicukiro ariko nyine ngo wahurira n'abasirikare cyangwa se intumwa za leta simbizi amubwira ko bamuzanira ngo iletre imuhagarika mu kazi banamubwira ko ahita asohoka mu nzu ya leta ubwo rero yahise asohoka mu mazu ya leta ubwo nyine abantu b'inshuti n'imiryango mike twari dufite mu mujyi wa Kigali baramufashije turagenda tujya aho tuvuka tukamunyi muri komine tasi
ariko se nk'abana mubonye agahinja mwagombaga gukina nako mukakakira mukishima hambirijwe riva mujyanywe kuri muri komine aho ngaho ku kamonyi wanyu mwakiriwe mute mwabayeho mute muri iyo minsi
twari n'abana cyane barasigaye nkanjye kuri tubona ifite imyaka 2 ntabwo ibyo twagiye twabibonaga ntabwo twari tuzi ibyo ari rwose twagiye twumva gusa amakuru uko twagendaga twigira hejuru bagendaga badusobanurira mama batubwira ariko urumva twageze nyine ku kamonyi aho papa avuka ninako rwose na mama nawe ntibavuka mama avuka ariya irunda muri komine muri irunda urumva nawe ku kamonyi ni ibintu byegeranye imiryango iratwakira iradufasha mu gahinda kenshi kubona umuntu umubyeyi ushoreye impinja wenyine ariko rwose abavandimwe inshuti bagerageza kumuba bugufi turakura tubaho mu bibazo byinshi nawe urabyumva ku mama nawe nawe yemeye gusohoka muri komine avu muri komine taba n'ubu buryo twabayemo
ndimo ndagerageza kugusubiza mu bihe bikomeye ndabyumva nk'umwana wabyirutse ubona ugize imana ukabona ukavuga uti mbonye kari umuntu akanjye ako kana kakuze gate nicyo nshaka yuko mbwira n'urukundo wari ufitiye umuntu umuna wawe
uwo mwana ntabwo yaje kubaho twageze nyine aho ku kamonyi umwana ararwara afite amezi make ararwara ararimba data wacu rero waga mu Bubiligi ubwo noneho akora ibishoboka byose ashaka impapuro kugira ngo umwana aze kwivuza ubwo nyine mama umwana wacu amaze kurwara mama yandikiye ta majoro asaba kujya kuvuza umwana hanze kuko we atari yemerewe nyine gusohoka muri komine yari afungiyemo abicisha mu bihayimana abihayimana babimufashamo bakajya bajyana ayo maritre ese rero agasinya ko yayabonye ko noneho bikomeza gutya ariko umwana aza kwitaba imana nyuma y'amezi atatu umwana amaze kwitaba imana nibwo mama yabonye ibaruwa imubwira ko ashobora gusohoka nta kibazo azajya kuvuza umwana nawe abasubiza ko atagisohotse kubera ko uri yaragiye kuvuza yarangije kumushyingura
komera ninde washubije umubyeyi wawe amubwira yuko noneho ashobora kujya kuvuza umwana
ni ibaruwa yasinyiwe na Serubuga
ikintu ntumva ni iki ngiki Serubuga ari muri ta major Serubuga ntabwo ashinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda Serubuga ntabwo ari umuganga mukuru mu gihugu ugomba kubwirwa ko hari umuntu ugomba kujya kuvuzwa hanze Serubuga ntanubwo ari na minisitiri w'ububanyi n'amahanga ntanubwo ashinzwe ubutegetsi bw'igihugu ari muri ta major kuki mwandikiraga Serubuga ntabwo mbyumva
kwandikira Serubuga ntabwo ntabwo barwajenge byose koko ahubwo ni nuko aba mama bacu barafungiye mu bituragi bagomba kugira uruhushya rutuma basohoka gusohoka rero bya cyangwa rwasinoga nawe etamajor ko ashobora gusohoka mu gihugu
etamajor niyo yonyine yashoboraga guha uburenganzira umuntu ufungiye muri komine kugira ngo ashobore kwisohokamo
niho honyine hari uruhushya ngo bashobore gusohoka mu gihugu we yakunze gusubiramo kenshi
umubyeyi wawe wabonaga yakira ate aho ari nawe aratwumva ariko mutwumva hano ku ijwi rya Amerika ababyeyi benshi ntibashobora kuvuga kubera intimba bagifite ku mutima iyo tutashoboye kubavugisha duvugisha abana babo kugira ngo ubutumwa bafite bushobore kugera kuri mwebwe mwese abanyarwanda ho muri hose mu Rwanda no hanze mwumva ijwi rya Amerika mushobore kumenya ukuri ku mateka igihugu cyanyu cyanyuzemo nyuma ya ukudeta y'ibikwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Giligori Kayibanda muri 73 nkaba nakira muri kano kanya ku ijwi rya Amerika Clarisse Ndahimana n'umwana wa Stanislas Ndahimana utubwira uko babayeho utenda utubwira cyane cyane uko umubyeyi we yakiriye kutabasha kujya kuvuza umwana we kubaho ntago byari byoroshye nk'uko abivugaga ariko se abo baturanyi banyu abo mwasize Kigali ezo shuti zanso pe nta wagize gutya ngo atinyuke yemere nubwo yabizira kubahereza kuboko kugira ngo mutaruhama
birumvikana harimo aba taratwigeraga ariko hari bose nabandi babaye beza cyane babaye beza baradufasha ubwo nko muri 78 nyine baba nabo hari batangiye hari kujya hadohorerwa batangiye kujya basohoka no mu makomine mvugo nyine nyuma y'imyaka 5 uvugiye cyo cyagizwe cyanganaga bose bamba yajya i Kigali ajya gushaka Rugimbabazi yari ministre wa finance Rugimbabazi yari akoranye na papa bakorana bose neza bumvikana nuko rwose Rugimbabazi bamba baramutakambira rwose mfasha ndwana w'abana bagiye kumfana nuko Rugimbabazi muhakazi muri finance igitarama rwose nko rwose urumva yaranitahiye yaratashye ntakiri kwisa ariko rwose Imana imwakire kuko yadufashije cyane
ni umuntu mwiza
cyane rwose ndabashimira cyane ijwi rya Amerika kwa mwashatse kujya gutambutsa ibiganiro rwose namwe n'ubutwari mujya kumva mubona nkumva ibintu by'agahinda k'abantu batari bake bahuye nabyo kandi rwose nkabona akomeza azakwihanganisha abo twahuje aya makuba akomeze bihangane
Kalisa Ndahimana ndagushimiye cyane kubwaka kanya wongeye guha ijwi rya Amerika
urakoze cyane
Washington ijwi rya Amerika
mukomeje kumva ijwi rya Amerika ifatwa n'ifungwa rya Fidel Nzanana wari ministeri w'imari ryakomeje gukurura impaka mu biganiro byacu biherutse mwumvise Colonel Laurent Serubuga wari wungirije umukuru wa etamajor avuga ko Nzanana yafatiwe i Kigali umukobwa we Miriam Nzanana yahishe amusubiza ko umubyeyi we yafatiwe ku Kibuye muri komine Kivumu amaze kumva ayo makuru wa Polinel Bikurimana wari umusirikare ari Vietnam muri 73 yari mu kigo cy'i Kanombe ashinzwe imikino ngororamubiri yatubwiye ko hari icyo yifuza kutuganiriraho ku ijwi rya Amerika dusangira ijambo Apolinel Bikurimana tuguhaye ikaze wasabye kugira icyo wunganira bino biganiro dukora umaze kumva ibyatambutse wageza kubumva ibya Amerika igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanye n'ibiri aserubuga avuga kugira ngo tuvugishe ukuri Nzanana yari uyu wacu narabikurikiye bamuvanye inyange wabo muri mini Kivumu avuyeyo bamuzanye kwa Serubuga abamufashe bamuvanye mu bitaro kwa Serubuga muri saro bamujyana muri gereza
ibyo ngibyo uvuga ubifitiye gihamya nk'uko ubyemeza
ubifitiye gihamya ega ya Serubuga yaratuye afi ya Cordo Garde hari i Kigali umuntu nka Nzanana ndeje ni ya soka ni iruhande mwa esemu bamufashe umuntu nkazana na so umuntu ne poteki bamufashe bamvana kwa Serubuga ageshe cyaragaragaraga ntabwo hari n'injoro hari kumanywa yangu
hadi nkomo masanga ikura ku byamfasha kubimenya na ugerageza guhuza n'amakuru mfite kugira ngo numve niba ari byo
ahubwo wabaza ko Serubuga tiriko Imana ko yambwiye gutya gutya bimeze gutya kandi rero amaherezo nuko nta rubanza rurimo nta rubanza rurimo amaherezo ka Serubuga azashimira afretu nuko atari ntabwo yitega ko ibintu bizajya kumugaragaro
Apolinari Bikora Imana ndagushimiye cyane ku bwa kintu gitekerezo uduhaye nabibukije mukanya ko Colonel Serubuga mu biganiro twagiranye yaduhaye amakuru kwifatwa n'ifungwa rya Fideli Nzanana ngiye kubashyiriraho ibyo Serubuga yashubije mubajije icyo kibazo mutega amatwi kuva atangira kugeza ku ndunduro
ndi mu biro mafama ran telefona te hano hari umuntu ugushaka byihutirwa ndaza nsanga ari Nzanana Anshela paro rambwira ati ndashaka rwose unsabire nouveau directeur général du service central de renseignement donc mon directeur de la sûreté atakun sabire audience ame audience tine audience musaba gusa telefone ari izindi ndetse ninagusaba service delicat ni hano hari Nzanana ushaka audience wamurosova izindi nasubiza ati no ati je suis à réunion ntashobora kwinterompa ati mubwira azaze ejo witeri trans donc Nzanana yajyanye na Karaveri ya Muremye sizi niba wari umuzi yajyanye na agiye gucumbika iwe ahari simbizi ngo mu gitondo aragenda yari presenta anovere car izindi arantelefona ati maze kurosova votre ami Nzanana ati bindi president arabikubwira numva nkubiswe nanone n'inkuba ahonze redmi president arantelefona nunganye cyane ngo naguhaye tamaje mukumbera ajwe muri tamajoro ngo ntabwo kandi imunama twakoreye hano muri presidence nakubwiye ko bona verye na voir dans le dossier des politiciens vous immiscez dans le fonctionnement de la justice comment
kwa kubaza rwose impamvu urimo wivanga mu mikorere y'ubutabera
oya no yarambiye ngo niba ndafite akazi gahagije aho ngaho mubwira anshyira handi nka 3 jours après notre secrétaire araza arambwira ati ari commandarize ne ngushaka kukubona
oui
nimunzanire nuko noneho niho yazaga sekretari arasohoka ibyinsi rero noneho yambwiraga ati nta kindi kinzanye nze kugusaba imbabazi ati twarabanye warantegetse ndegeka neza notre relation vraiment sans faille ati akazi kandi kagiye kunteranya nawe nisi ati iya feri ya Nzanana ati rwose mbabarire ati kereka niba perezida yarabyumvise nabi atariko ati twatumaze iminsi tumushaka twaramubuze ndetse ahubwo nari namukoreye raporo ko nkeka ko yafashe indege yigiriye iburayi ati kuko aho famiye iri inyange Kivumu ati twarahagose ati ntabwo yigeze yinjiramo ati rero ati twaramubuze ati igizimana mubonye anyizaniye ati mfite mbibwira perezida ambwira ko nta kindi kirankorera mukorera uretse ku executa le mandat d'arrêt
so umuntu mwashakaga gushyira muri cour de compte akanga umuntu wasabiraga umwanya sekarije ngo agirwe ministre wa affaires étrangères umuntu yisabira ubwe yisabira ubwe randevu kwa rizinde ahageze arafatwa
oya no nje ndakubwira huko ko nyuma yaho bafame niwe wageze aho arangaruka nati kame mu muntu w'inshuti waruje aho ngaho bakamufata uvo avuye iwawe niwe basuzuguye tetera twageze aho nyuma duhubiriye muri ayino kazi yo ahuye na perezida niwe yavuze ati kamemo yakubaha bwana perezida ati vurema kaye yanzana na yarambabaje ati kuko ninge wahamagaye umugabo wanje ari mu biro araza mava kamufata ariwe ni umugabo wanje basuzuguje no president yamubwiye ati no karmevu ati seruga narabimusobane kuko ubwo nyuma nageza aho ubwo nayo ntaragera ageza aho njya gusobanura president uko byagenze noneho mvubwiye mafame ho aturikararira niki noneho ahuye na president Innocent Parotoni niho yabimubwiraga nyine ambwira ati muzakora ibite inkoni zamba ariko harimo n'agasuzuguro ko gusuzugura umugabo wanjye.
Uwo yari Colonel Laurent Nserubuga wari wungirije umukuru wa Etat Major kifatwa n'ifungwa rya Ministiri Fideli Nzanana. Undi munyapolitiki wafashwe bitinze ni Minani Frodoald wari Ministiri w'itangazamakuru n'ubukerarugendo yafatiwe iwe i Nyabikenke ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa cumi muri 2023 kuva yafungwa abe ntibongeye kumucirye yarerewe n'Imana inshuti yari afite zimubanira neza akawa mugani ngo ribaruwariraye nakiriye umwe mu bana be André Minani uba mu Bubiligi. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze bwana Venuste Nshimiyimana kwa mwiyakiriye ku Ijwi ry'Amerika.
Muri 73 uri umwana muto ufite imyaka 8 uri mu biruhuko, tubwire icyo wibuka iyo kudeta, hari icyo uyibukaho yahinduye ibintu mu Rwanda?
Kuri uwo munsi wa kudeta ababyeyi bacu bombi bari Nyabikenke, papa yagombaga kuzinduka ajya mu nama y'amatora y'ishyaka Igitarama. Mu gitondo mbere yo kwitegura kujya mu nama y'amatora yafunguye radio yumva atambuka ku muziki w'ingabo z'u Rwanda. Papa yabanje gushidikanya abaza mama ati ubanza twacuranze mu kindi gihugu atari mu Rwanda. Igitondo rero mu rugo byari akumiro, abana bakoze abahinzi n'abashumba b'inka ndetse n'umushoferi wari wazindutse ugiye gutwara papa mu nama bagumye aho bakurikirana amatangazo yahitaga kuri radio. Haje guhita itangazo rivuga ko imodoka za leta zigomba gusubizwa i Kigali, nuko umushoferi afungura ibendera idarapo ku modoka Citroen arayijyana. Papa yagumye aho mu rugo yitabye inshuro ebyiri Gitarama agenda agaruka. Ku itariki ya gatatu z'ukwa cumi 2023 saa moya z'ijoro mbere yo gufata ifunguro rya nimugoroba haje imodoka Peugeot 404 yera n'abasirikare babiri umushoferi ubatwaye barakomanga kuri salo barakingurirwa bicaye akanya barabazimanira. Bamaze gushita inyota babwira papa ko baje kumutwara ko hari ibyo agomba kujya gusobanura. Bamushyize imbere adafunguye yasubiye no mu cyumba gufata undi mwenda bamushyira mu modoka umusirikare hirya na hino baramujyana.
Mwigeze mumenya amakuru ye? Mwigeze mumenya aho yagiye? Mwigeze mumusura?
Ntabwo byashobokaga. Bamaze kumutwara ubwo twatangiye inzira y'umusaraba kwadra abana umbana 8 mukuru muri twe yarafite imyaka 12 naho umutoya yarafite umwaka umwe. Bidatinze mama yabonye urupapuro ruvuye mu butegetsi rumumenyesha ko atemerewe kurenga komini atuyemo kandi akajya yitaba ishuri buri kwezi Igitarama muri Sirote.
Ruvuye mu butegetsi hehe? Ni prefe? Ni komanda w'Igitarama?
Bavuga ari muri Sirote donc service central de l'enseignement Igitarama niho yaguye kumva kujya yitaba. Nakwibutsa ko muri ibyo bihe twarasakwaga tugaterwa n'abajura. Mama yaratotejwe cyane afungwa n'inshuro nyinshi muri kasho ya komini Nyabikenke. Kumaneko umukuru w'Igitarama yaje mu rugo amubaza impamvu atamanitse muri salo ifoto y'umukuru w'igihugu Perezida Habyarimana, ahita amujyana muri kasho ya komine afunga iminsi 7 anamburwa n'indangamuntu. Muri icyo gihe umuryango yacu uburenganzira bwo kuvurwa, kwiga cyangwa se guhabwa akazi mu bigo bya leta cyangwa byo bihamana ntitwari tubyemerewe. Ababyeyi bacu ba mama bari barize ubwarimu, ubuganga, za sosiyare ariko ntibabonye amahirwe ngo bakore batunge imiryango y'abana basigaranye. Abana bato bavutse nyuma yaho bazize abagabo abagabo basize abadamu batwite hari n'abitabye imana kubera kubura kuvurwa ababyeyi mubyeyi yari afungiye muri komine atamugeza ku bitaro bikuru cyane cyane ko nta n'ubushobozi ekonomike bwari bihari ingero zirahari.
Andre Minani musigaye muri abantu munani urumwe muri bakuru wanyuma afite umwaka umwe mama wawe baramufunga ubutitsa baturanye bababaniye bate mwabayeho mute
navuga nko ku myigire yacu yarakarengane gasagasa mu bantu babajejwe imbere yacu hari uwavuze ko Habyarimana batigeze yanga abanyagitarama ariko nge mbona atari byo nta muhingiro nyinshi zibyerekana kandi zifatika nyuma yo kudeta abana n'abanyapolitike bize ekore segonderi ntibangahe abenshi twize serari artisanali bashiki bacu bize complementaire familiale na za foyer sociale ministeri y'uburezi n'iy'abakozi ba leta yari yarahawe urutonde rw'abo bana ndetse n'abo bafitanye amasano cyane abenshi muri twe ko twitiranwa n'ababyeyi n'abadata mu gihe rero minisitiri yayoborwaga na minisitiri Sekarija Aloys na minisiteri ya fonction publique yayoborwaga na Mbonabaryi Noel ishuri cyangwa akazi kuri twe byari ibintu bidashoboka.
Abo baturanyi banyu izo nshuti zanyu zabafashije gute mwabayeho mute?
Tugiriye neza rwose
nibwo nshaka
nkubwire minisitiri nshimira Imana abatugiriye neza ndashimira cyane abaturage nyine ba babatuba b'iwacu bakomeye kutuba hafi mu gihe nyine twari muri izo ngorane by'umwihariko ariko turashima umubyeyi Tadeye bagaragaza wabaye minisitiri w'uburezi ku itariki ya mezi ukwa 8/2023 akaza no kuvanwa muri iyo minisiteri azize ko aha abana b'abanyapolitike amashuri bari barafunzwe ariko na nyuma yaho ntabwo yacitse intege mu gihe yari direkiteri wa sosiyete ta Rwanda ntiyahwemye guha akazi abana bari barangije mwayo mashuri y'ingoboka bakabasha kubaho no kurihira abavandimwe babo bato amashuri. Uyu mubyeyi yadufashije muri byinshi turamushimira kandi twe turabizi. Undi muryango nashima rero iyo myaka yose nyine twabayemo nyine y'inzira y'umusaraba hari nk'umuryango wa Mwambusa Wenceslas wari bafite sosiyete Fokusokondoma nabo ntibigeze badutererana mu bibazo twarimo twararwaraga bakaturwaza bakadusura bakatugemurira bakanaducumbikira tubibagirwa ineza batugiriye. Sinarangiza kandi ninashimiye cyane muzee twagira Mungu Faustini warwanye ishyaka rikomeye mu gihe yayoboraga sosiyete ya Sitiri yahaye twe muri tw'abana b'abanyapolitike akazi mu bushoferi cyangwa mu bukanishi no mu bintu byo kwandikisha imashini cyaturinze kwandavura no gusabiriza no gusuzugurwa turayimushimira nawe.
Nyuma y'imyaka 13 mwumva yuko ababyeyi banyu bitabye Imana ibyo mubimenya mwabyakiriye mute?
Twabyakiranye agahinda birumvikana n'ishavu ryinshi kuko twagumye mu gihirahiro gihe kirekire noneho tufite icyizere kuko bazagarukana noneho tuza kumenya ko bishwe kandi bishwe rw'agashinyaguro twarababaye cyane nyine ariko noneho icyari kibabaje nuko nta nubwo washoboraga no kuba wamusabira misa cyangwa se uguti ndakurikiriye ibyo ntago twapfiriye muri Nyagasani tugomaho gusa turumirwa kugeza n'ubu ngubu imyaka 46 irashize ubu nibwo dutangiye kugenda tubimenya buhoro buhoro cyane cyane ko n'ijwi rya Amerika ryabidufashijemo rihamagara abantu bari mu butegetsi icyo gihe ababyeyi bacu bari bafunze tukaba tunashimiye ijwi rya Amerika kuko ryakoze umurimo ukomeye ko birimo kugenda bitwubaka turimo kugenda tumenya amakuru menshi cyane cyane aho ababyeyi bacu bagiye babashyira ariko na n'ubu turacyashakisha amakuru ya nyayo tukaba twizeye ko ijwi rya Amerika rizakomeza kubidufasha. Murakoze.
Andre Minani ikomera kandi nanjye ndagushimiye cyane kubw'uyu musanzu ukomeye cyane uhaye amateka turizera ko n'abandi bazakomeza kuza gutanga ubuhamya nk'ubu bwawe kugira ngo ukuri kumenyekane kandi mufatane mu mugongo mwubake u Rwanda mwifuza. Urakoze.
Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika mu ntangiriro z'ikiganiro n'abararikiye ubuhamya bw'inararibonye Madame Kabanda Nyirabagenzi Félicité, ubu uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Georgie. Inararibonye kubera ko yabonye byinshi birebana n'abafunzwe nyuma ya kudeta muri 1973, yabaye ari mu Rwanda avuye mu Faransa ho umugabo we yari ambasaderi w'u Rwanda. Nyuma ya kudeta umugabo we Celestin Kabanda yagizwe prefe wa Ruhengeri. Inzu bari batuyemo yari hafi ya gereza, inshuti ze ndetse n'abavandimwe be bari bafungiyemo. Uyu mubyeyi aracyafite intimba ariko yagize ubutwari bwo kutwakira. Mbahaye ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Nshimishijwe no kubakira kuri uyu mugoroba. Kunagira ngo mbanze mbabaze, mwabayeho mute muri icyo gihe icyo kubana? Navuga ko mwari mwegeranye, abaturanyi mwari mufite, bari inshuti zanyu mwari musanganywe ariko bafunze?
Nibyo koko, kuba mu Ruhengeri icyo gihe ntabwo byari bitoroheye kumenya ko abantu mwaherukanye muri Tarde Presidentielle le 1er juillet muselebra 10e anniversaire, noneho bakwegereye ariko bari muri prison, kuko mu gikari cyo kwa prefe wahita kubona ikizu cya prison, noneho ukabona na n'icyo bitaga special nyine yari izamutseho gatoya wagira ngo ni nka etage. Umuntu wazi rero ukamenya ko abantu bawe bafungiye aho ngaho, urumva byaramarira n'agahinda iyo myaka yose. Uko wasohokaga kwa prefe warabitekerezaga kandi bikakurya kandi ntacyo wabikoraho.
Mwigeze se mubona nk'akanya, sinzi niba navuga mwifashishije yuko mwari mufite umwanya navuga ukomeye kubera ko wari umufasha wa prefe, uwo mwanya wigeze wifashisha ukavuga uti uwazaterera y'akajisho cyangwa se uwanagerayo akareba niba abo bantu bagihumeka?
Oya, kubera ko byari ibihe bigoye, twabaga mu Ruhengeri atariho tuvuka, nyine byahindutse tuhabona akazi yego, ariko kumenya ko nabo bacu ariho bafungiye kandi nubwo umufasha wanjye yari umutegetsi waho, nta wavuga ngo hari uburenganzira cyangwa nta burenganzira, gusa twumvaga nta sekirite yacu nayo ihari, kubera uko bantu baturebaga kumva ko turi abanyanduga kandi turi muri prefecture tutagombye kubamo icyo gihe. Gusa nagize occasion imwe, hari umumama waje aje gusura umugabo we aho bamwakiriye, bamusiga mu nzu azabaririza kwa prefe ahariho, ndamwakira noneho umubyeyi ndamuherekeza. Ntabwo twinjiye, batwakiriye mu kadirishya, aravuga ati narije kureba umugabo wanjye, amuvuga amazina, avuga ngo yari amuzaniye amasegereti na suvetoma, bati ntabwo ushobora kumubona ariko bidusigire, arabibasigira.
Mbese birashoboka yuko mwatubwira uwo mwari mugiye gusura?
No, witwa Bizimana, ndetse nari muzi, ariko abo twari duturanye bari bamuzi.
Uwo ni Bizimana Andrea, uriya wari minisitiri w'urubyiruko?
Wari minisitiri. Umugore yakomokaga i Kibungo yitwa Gabula, nicyo nari nzi kubera abo bari baje gusura umugore n'uw'i Butare.
Gerayo babakirira ku kadirishya, ibintu murabisiga murataha?
Turataha, ntituzi niba yarabibonye cyangwa atarabibonye, ariko sera serfwa nakandagiye imbere ya gereza.
Mwashuraga se kubabona yenda muri mu rugo mukabona bagiye kota akazuba ukagira umenyamo?
Yewe, nta wapi, nta no kureba yahubwo, urumva cyari ikintu cy'ubwoba gusa, sinakubeshya nta n'abanyirurubandi twigeze kubona. Gusa kubera ko iyo gereza ntabwo yari twegereye ku buryo ushobora kubona abantu batambuka ariko wabonaga gusa inyubako zayo ariko nta kindi twavuga ngo wabona hari imodoka igiyeyo abantu binjira cyangwa basohoka mu sekuri ntacyo nigeze mbona.
Nabwiye abumva Ijwi rya Amerika mu cyumweru gishize ko nzagerageza kubaganiriza no kubaha amakuru amwe ku byerekeranye n'iburanishwa mu rukiko rudasanzwe rwa bamwe, ndetse nkubaze waba waragize n'ubutwari bwo kujyayo.
Nahorana ubwoba njyewe ku giti cyanjye kuko abenshi harimo na bene wacu ariko bavuze ngo azaburana umunsi runaka, rwose naravuze nti ndetse nabibwira Biseruka nti ndumva nshaka kujya kureba perezida ko aburana.
Arakwemerera
arambwira ati nta kibazo njyayo ndamubona aburana ndahaguma aburana. Nongeye gusubirayo bose basomerwa, nta wundi muntu ndagiriye mu iburana rye uretse kujya gusomerwa, niho nashatse kujyayo. Nanone no kwihangana byasabaga imbaraga z'umutima kugira ngo ujyeyo. Ariko Imana yarazinyambitse ijya kubareba.
Nzi ko bitoroshye kugusubiza muri ibyo bihe bikomeye, ariko Ijwi rya Amerika rifite amahirwe yo kukugira nk'umubyeyi usheshe akanguhe wabonye byinshi ukagumana byinshi kandi ugafasha benshi kugira umutima ukomeye. Nagira ngo nkubaze Kayibanda, uwo uko wamubonye ahagaze imbere y'abamucira urubanza, wamubonye ameze ate? Yarahagaze ate?
Yarahagaze neza, ubona nyine wenda nta butware bwari mugaragaragaho cyane. Yari nk'umuntu wemeye gucirwa urubanza, mbese ibyo bamubashisha akabisubiza. Wenda bamubaza rimwe na rimwe kumva ni sinike mu bibazo bamuha, ariko akabisubiza yihanganye nta adahangana nabo.
Haba hari nk'akabazo wibuka bamubajije, yenda n'agasubizo kamwe wibuka yabahaye kakugumye ku mutima?
Nta kibazo cyangwa igisubizo numva gifatika, ariko harimo nk'akantu k'agasu navuga ko kari nk'agasuzuguro nyine. Hari uwigeze kumubaza umenyari uwitwaga Kayibanda, nawe yaramubaza ngo niko Kayibanda? Numva biranshutse. Numva mbese nta nubwo nibuka icyo yashumije, ariko we rwose yarahagaze nk'umuntu w'Imana yumva ko nta kundi yabigenza, nta uhurana n'umuhamba. Ariko jyewe nanjye sinari mukuru cyane icyo gihe, ariko ubw'amatsiko nagiyeyo nyine numva nshaka kumenya uko byagenze.
Usabye Komanda Biseruka ko yakwemerera ukajyayo, wageze aho urubanza ruri bubere, ndavuga igihe cyo gusomera abo bandi kubera kutabashije kujya mu rubanza rwabo, harimo n'abantu bawe, wari umeze ute? Hari benshi babyifuje batabishoboye, hari benshi bari bagifungiye muri komini wabo badashobora no kuza kureba aho abagabo babo baburana.
Yewe nagiye bageze mu rukiko, ariko nicara muri rubanda rusanzwe ndababona bose bategereje nyine icyo bababwira. Gusa njyewe najyanywe no kugira ngo nibura muri abo babashungereye cyangwa babareba hagire ubonamo umuntu azi cyangwa umuntu we uzavuga ati nibura naka yarahari yarambonye. Cyane cyane ko hari ni benshi, ariko hari n'abataraburanye icyo gihe. Muri abo bataburanye navuga nk'umuvandimwe wanjye Mufunangiko, sinamubonyemo, nta nubwo yari kuri lisite y'ababuranye ubwo twari tuzi ko azaza muri turi yindi ya kabiri. Ariko nka Mbaraga rwose twararebanye amadimenote de pied ibiganza, abasirikare bose amfete bari menote amaboko n'amaguru. Ariko abandi bose bari menote bamwe bambaye imikara. Urabona rero abantu wabo waherukaga kubona le premier juillet muri jardin presidentiel muri reception, kongera kubabona bambaye imikara cyari ikintu kitoroheye umutima w'umuntu. Ariko nta kundi twari kubigenza. Nagira ngo batareba bakabura umuntu bazi.
Ubabonye urabamenya nabo barakubona barakwibuka.
Ndumva baranyibutse ariko uretse ko bose bari boze nta wahekenyaga amenyo cyangwa ngo agira ati nge nabonaga bifashe neza.
Mwumvise ko mu buhinduri wa kazi muvuye mu Ruhengeri muzi neza ko musize inyuma inshuti n'abavandimwe, wumvise umeze ute?
Yewe kuba mu Ruhengeri uzi ko umuntu agukeneye ariko ntacyo wamumarira byari bituvuniye, kandi kubera impamvu z'akazi ntabwo twashoboraga guhitamo aho bohereza umutware wanjye. Twaragiye ariko twagumana ku mutima tukabasengera tuzi ko Imana ibibazo byabo ibizi kandi ariyo mucamanza w'ukuri izababuranira cyangwa se bikagenda uko izabishaka. Ariko ntabwo twashoboraga kuvuga ngo duhisemo tugiye kukiba tujyanye aha. Mbere ya kudeta abaprefe babaga abaprefe mu maprefekture yaho, twumva ntibamushyize Butare ahubwo twumva bamujyanye mu Ruhengeri. Nta nubwo nari nzi Ruhengeri aho ariho, nari narageze Vere Lunoro ni Rutongo no ku Gikongoro ntabwo twari tuhazi, twari tutarahaba. Acyumva twaragiye gusa twumva ku bana bari bakiri batoya, twumva nyine ni amashuri hagati. Nuko abana nibo bari bambabaje kubera ko twagombaga kongera guhindura indi miriye nanone batamenyereye. Ariko ku kibazo cy'abanyapolitike cyo twumvaga ko n'ubundi ntacyo twagikoraho, dutegereza nk'abandi bose uko bizagenda.
Nyuma muza kumenya nk'abandi bose yuko bishwe batakiriho?
Yewe twabimenye twaratinze cyane ku buryo rwose hari abo twavuganaga ukumva nta n'ubyemera, ukumva ni nk'ibyo ubwirwa ariko ugatinda kubyumva cyangwa kubyakira. Ariko ntacyo twari kubikoraho, twebwe byari birenze imbaraga zacyo n'ubushobozi.
Nyuma y'imyaka 47 twongeye kubivuga, twongeye kubiganira, nongere nkwisegureho kugusubiza inyuma muri ibyo bihe. Nibwira yuko nkubaka ngufasha kugutwaza intimba, ibyo ngiyo mbyibwiye gutyo mba nibeshya cyangwa se turabihuza?
Turabihuza. Muri 2014 nagize okazio yo kujya mu Bubiligi, mbese byaramarira gusa n'agahinda. Ariko nibura umuntu akishimira ko hari ikibaye umuntu ashobora kubivuga noneho aho tuvuga. Ijwi riranguruye mukarirana hamwe mugahoberana n'amarira. Ariko ibisho by'ijwi rya Amerika byabigiye mu mizi, kandi numva rwose ari igikorwa gikomeye, ari igikorwa cyiza mwakoze. Birababaje yego, ariko ukuri kuratinda ariko ntiguhera, guca mu ziko ntigushya. Ndizera ko hari benshi bizafasha cyane cyane abana, abapfakazi bo hashobora kuba hariho bakeya kubera ibihe banyuzemo n'imyaka igize ari myinshi. Ariko njyewe numva ari igikorwa rwose cyagombye no gukomeza, mbese ntibihagararira aha, tukazagira igihe duhura nanone wenda dushingura amagufa yabo twibuka ku mugaragaro nk'uko ahandi bikorwa. Ariko numva ari igikorwa rwose nashimira Ijwi rya Amerika kuba baragize icyo gitekerezo.
Madamu Felicite Kabanda, nanjye mu izina ry'Ijwi rya Amerika nagira ngo ngushimire nk'umubyeyi kuba wafashe aka kanya ukakigomwa, ukaza kugira ngo udusangize kuri ubwo buhamya bwawe, kandi ngushimire cyane ubutwari bwuzuye ububyeyi wagize kugira ngo ufate umugongo uko wabishoboye abari babikeneye. Nongeye kugushimira kwa waje kuganira natwe.
Namwe ndabashimiye ko mumpaye umwanya wo kuvuga icyari kindi ku mutima. Ni byinshi umuntu yavuga ariko ntabwo wabivuga ngo birangize.
Igihe cyose muzashaka kuganira natwe turahari, tuzabaha ijambo.
Murakoze cyane Venice.
Murakoze namwe. ikiganiro twabateguriye ni hano gihagarariye hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye mbashimire kandi namwe mwese aho muri hose mukurikira ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venus Station.